Kila kigonga mohuni na ambulia sifuri. Kumbe mapenzi yame update wa na me analogi sidigitali. Ukuna vunja meno,
meno.
Wazangu wanatumia
meno.
Anamwita shem na anampa game. Kuchuteme kuwa fashion. Hakisema yupo single, anakudanganya. Squeezy simyo yutu, hatibanda mazina danganywa. Squeezy wanapero handsome, na misura ya baba,
baba.
Hapo nipo napata wazimu, bipi beki zitakaba. Squeezy wanapena wana gym, na mimi namba saba,
saba.
Hapo nipo napata wazimu, bipi beki zitakaba. Oh, acha niwe
lila lila li.
Akisema yupo single, anakudanganya. Squeezy simyo yutu, hadibanda mazina danganywa. Squeezy wanapero handsome, na misura ya baba,
baba.
Hapo nipo napata wazimu, bipi beke zitakaba. Squeezy wanapena wana gym, na mimi namba saba,
saba.
Hapo nipo napata wazimu, bipi beke zitakaba. Oh, acha niwe
lila lila li.
Smart music.
My sister do vipi mapenzi. Wao ni vipi mapenzi. Wanangu kule vipi mapenzi.
Ah,
we get.